Mazi kidogo
stamina
na kupata kwa ndoto
stamina
kulia na kushoto
stamina baby stamina mwana mazi kidogo
stamina
ndoto
stamina
kulia kushoto
stamina stamina toto moto azulata kidogo everybody want take a photo kulia na kushoto alinga biloko ya mokili Eva put in a bikini Baku namba ye wakili Nkuku ile kofa Kusive kubadana Kusomo sibe buga Dar es Salaam ni Kampala Abu, Abuja ni Kinshasa Nairobi Kigali Bujumbura Le prêtre Christopher Na mama Elizabeth Shaka tobi na ndombolo Kidogo,
stamina
na kupata kwa ndoto
stamina
kulia na kushoto
stamina baby stamina mwana mwasi kidogo
stamina
ndoto
stamina
kulia kushoto
stamina stamina
bebe kama mama uwa moyo wangu wapasua bebe na kupenda shua nilupati yo heriwa Mone bakini yeria Hawa balala we basalirwa Basalirwa na baleka Just for you a woman I only woman Just for you a woman Your love is mine Just for you my woman My pretty woman Your wish is my comment Comment, comment
I am a ziki toko
Stamina
Kupata kwa ndoto
Stamina
Kulia na kushoto
Stamina Baby stamina Mwana mwasi kitoko
Stamina
Ndoto
Stamina
Kulia kushoto
Stamina
Stamina
Toto moto Azulata kitoko Everybody want take a photo Kulia na kushoto Alinga biloko ya mokili Eva put in a bikini Baku namba ye wakili Nkuku ile kofa
Kusive kubadana Kusomo sibe buga Dar es Salaam ni Kampala Abu, Abuja ni Kinshasa Nairobi Kigali Bujumbura Le prêtre Christopher Na mama Elizabeth
Shaka tobi na ndombolo Kidogo,
stamina
na kupata kwa ndoto
stamina
kulia na kushoto
stamina baby stamina mwana mwasi kidogo
stamina
ndoto
stamina
kulia kushoto
stamina
stamina stamina stamina